C'est quand il y a un moment de soumise. 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 Il y a un moment de soumise.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم رضا الله ثم سبا السيد الجلالي من بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ بابدا السميسة kukwawula Allah naye ekinnyamizzaamu be bantu abamu okuba mu nsiko ng'ate aslan ayinza okusanga nga mufa abakuŋŋaanye embeera eyo waliwo abagiraki abagirina kibula wa Allah yagamba ti afamin hatha alhadithi taajabun ebigambo ebifaanana bwe bityo bemwewuunya وتضحكون ولا تبكون نمد منسكو نمتيكا بلكو أتنغ وأنتم سامدو غاتم أزمد دلم ممجين دماسو نيبكو بيبيو لكن فاسجدوا لله مقوندر الله واباكون يكون سونغ يو بوندر الله وعبدوه ومسينزي nolecho tokuba emitima ababirina abatabirina twekingirize shetani erime kutuwamba kuba shetani yewera teina bweremwa olaba ekulemereddwa ng'omaze kukakasa nti osize ogwaki naye bwoba okyali omwoyo gukyali mu mutima gwo yewera mu maaso ga Allah nti ejja kukubuza ne Allah naagigamba nange sijja kulekayo ngamba sonyiwa banga lebanamala nga banneegayirira mbasonyiwa ekibulanga ebintu ebyewunyisa ebyo onakuwalangamu newebuuza abafu bagamba nze oba maama wange oba bagamba muganda wange yakola ebyo n'ebirala bagambye okusomesaako omusomo omuzibu gwakwambala lwaki ngambye nti muzibu tulala abantu baddayo twambala kutuusa twambala kyetuyita nti kwambala ate nga siki wabula tubikkirirawo tukwenyakwenya nitulowooza nitwambadde amu nekyo katigize ekyo yukhadiuna allaha waladhina amanu nitulimbalimba allah waffe nitulimbalimba n'abakkiriza naye manyanga nti wama yakhdauna illa anfusahum wama yashurun byetukola tetulina gwe tulimba wabula olimba mwoyo gwo ogukola ebyawukanye n'ebyo allah subhanahu wataala byeyagamba okukola mu bufunzi bw'omusomo nga tugufunziza obulungi tulina mu qurani engoye zirimu ssatu oba nnya mulimu aljilbab nimbaamu alqamis nimbaamu alhimaru alhimar alqamis waljilbab waljaibu ngoye mmeka nnya ngoye ezennya allah zayogerako mu quran walyadribuna bikhumurihinna ala joyobehin omulimu engoye mmeka mulimu alkhimar akakaya ne jai jaibu jitwale nga makisi ugoro yambala okubano mbalaba ne rukawa wansinga terubise mutwe wabula lwo yambala nga luva mbulago bw'okukka wansi nga lutuuka ku bigere ebyo kye bayita jai abarabu lwe baalina olubereberye khimar ke kaboye konna kossa ku mutwe nga kabikka ebibegabega oluusi amatu galabika kye bayita khimar وليضربن بخمرهن على جيوبهن الله بشار بريابا قال بسولي رو كايا كجاي بوزا كنبي ينفان فابورا بوزبارينا نواقوا دي بسلام باري تبون نجا جباري نليور جباري نيسني تايا قال قلاب وقوم يونبو انفيري نسي داري بويرو نينغا تلا وقوم يجربي تلا وقوم تومبوز عربا انغا زامبي Allah kwa kubaka basulira kujaibu ya ugo ruvano kukawansi batekeko akakaya uje mgoe zili mmeka bidi ugo ruksa dobaita kamisi kamisi orisanga muhadisi ya mbaka Muhammad sallam kwa hadisi ya Aisha ngarago mcharo msiramu asari la mungu yesatu ni yabala al-khimar wal kamis yabara akakaya ne kamis kamis kekabwe konna omchara kayambala nga kawanvu kavana kakawansi nenga katanga obaka ruwewele kibaita kamis bwebwe bosa kagandi bwebwe bosa ngo rwalero maduka gowulira gabaita mujje mugule byambalo byobusiramu mujje mugule engoye z'obusira obwe bayita kamisi omukanzu obusooka munda w'omukyala n'ayambalirako olugoye olulala kungulu kwabwo aki agamba nti labudda lilmarati ateekwa buteekwa omukyala antusalliya fi thalathati athwab okusalya mu ngoye ssatu n'abala alkhimar akakaaya walkamisi nabalo akagoya akavawa na akakawa asiku mavijige wa asiku mtumbu kumigere bie thumma tutakadhu jilbaba ha urvanyuma na kwa ata jilbabi ya na ajisa wakati wangwe wakuru wangwe zemeka na soka sali sola Allah jaya gala kutizelwezi wa sato urgoya wakuna jilaita jilbabi الله جعل كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن على جيوبهن يدينين عليهن من جلابيبهن يرقوا رواسهم بزاي الله أبا شارع بس شنغو رونجي جبتا أمبات تتكري قانا نرويتشو Chedani ya tulugwe rizibu kwanga bachara rubatamuwa Illa kalila minhon Kujaka abato ninyo Muro Abalalaba ambala Chedaita jilba Ngasi jilba Obgwe kwe rumuze mutungisa tungisa Bwikemugu wako mutungamu Yeka satunga kagwe nga Karikaka kaya kawambu kaka kuntumbe zingaro zante jilba nga akumba bazi ne salange mikono afunga nga asala ne wakubadde nga asalira bwerwa salayi ga asali kati mungweye zizo nenya Allah atuga atukirizo okuleka kungulu olugweye rumu ye jilibaba mchala ateko kwambala kamisi mchala ateko kusila kakaya kunguru kwa obu kwengweye zinebili ona jaibu nakakai ngweye zebili kwa tekache baita aljilba mchala tateka jilba tateka chikaya kumutwe nga omutwe muerere e chikaya chesoseko la omukyala tayambala jilbab, nayambala ekikaya kye kinene nga munda temuli kamisi. La, kubanga Allah agani yudinina alaihinna min jalabibihin, yatulagira okwambala akakaya n'atugamba okwambala jai oba kamisi, okwo kwatugamba okusembeza okuteekako jilbabu yaffe kungulu. Maanatu nti omukyala singa ateekako akakaya akeereere n'akambala kokka ababwe, singa ayambala jilbabu n'atateekamu kakaya munda ababwe, singa ayambala jilbabu n'atateekamu kamisi munda ababwe. Eyo bwatyo Allah bw'atulamula, mwagala temwagala. Osalafu singa obusikira kwogera binyumira bakazi, wabula njogera Allah byagira ki byabagamba. Nze mbateekako musango, tutegeregana lwa aya, nibasomesa lwa aya eri mu suratul araf, idh qalat ta'ifatu minhum lima ta'iduna qauman, jukira miseera abantu ebagambira omubaka kilwaki obuulirira abantu buli saawa. Allahumma adhibhum aw muhlikhum, baleke Allah alibazikiriza nabagali ma'ziratan ila rabbikum, kino kikola kubasisaako musango ewa Allah wamu. Wala'allahum yarji'una, omuolyawo abamu mumwe nga muneddako ayagala akola atayagala agiraki, naye teri lugoye lwonna mukyala lwayambala etali jilbabu, teri lugoye lwonna omukyala lwayambala kasakkiriza ti ŋŋenda kufulumya ebigere byange mu mulyango gwange, fulume ebweru mbasigadde, oteeka okubanga oyambadde olugoye lwe bayita jilbabu. Bw'oba siba oyambadde, Allah gwe gwagamba nti oli bwereere. Ekyokwambala tteeka, buli omu ateekeddwa okwambala, naye ennyambala ekika ky'ennyambala bwe buzibu bwaffe. Lwaki Allah yatulagira twambale jilbabu yokka? Olw'ensonga esooka, faljilbabu ttaa, okwambala jilbabu kuba kugonda, kugondera Allah, kubanga akulagidde n'ogira ki. N'otopalapalanya wano mbasambadde, wano mbaseerisa, wano mbasikoze bwensi, faljilbabu taa, okwambala jilbabu teeka erikugula ekwadde nti oyanukudde ekyo Allah subhanahu wataala kyeyagamba. Limana, lwaki nedda? Ngate Allah yagamba ti makana limumini, tekigwanira eri omukkiriza omusajja, wala muminati, oba eri omukkiriza omukyala, idha kada llahu wa rasuluhu amra, singa Allah abaako ensonga gy'asazeewo n'omubaka we n'abaako ensonga gy'asazeewo, an yakuna lahumu lkhiyaratu min amri, bw'okwerondirawo nize nsobola kino na kyakulagidde ky'olina okukola ki, ky'olina okukola oyagala toyagala. Oli mubawarabu abamugeremekwata ensonga nti abawarabu bobwabo gyebawangalira mu ssenyu ni'ma lhal, Allah taleetangako Qur'ani nti yabawarabu la, wala amateeka yagaleeta gabuna abantu ki, tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adlan la mubaddila likalimatihi, amateeka ga Allah gajjula ate kyegaleeta kyabwenkanya, la mubaddila likalimatihi, tokyusanga mu mateeka ga Allah. Wagambye bw'ogira ki, bw'oba okyalemereddwa saba Allah akuwe, tokola kifaanananga, tokola kiringanga, wabula kola ekyo. La mubaddila likalimati wa huwa samiu lalim, Allah awulira bye twogera era bye tukola. Allah agira ki, abimanyi. Wekigo bw'osalawo olondemu noga nze nsobola kino, wano mbasambadde, wano mbabwereere, ye Allah ga nti oba bwereere. Faizan nolaba omukyala ng'oyambadde jilbabu shari'i, jilbabu ey'omumateeka, kuba kugonderani Allah. Kyetufu kyava Allah agitulagira tujambale. waichi ya laba Allah tichechoku mubole muayyo kubili Allah adamu sasa nisa ntifala wa rabbika la yu'minu nera iranze Allah ya kule mbeze na kule ira fala wa rabbi katiba sobole ira tiba genda kuba la yu'minu tiba genda kuba bakiriza lewa kula bata hatta yuhakimuka fima shajara bainahu okiusanga bakiriza nora mule mbeera zaabwe mwamalo kuba wachoba saridotu malaya jiduna fi sudurihim hajatan nebatafuna nkenyera mitima jaabwe nima kazaiti wa yusallimu taslima nebewayo wa Allah wabwe nebagondera Allah wabwe nebagondera mbako urugonda chibatu wa mbala jilba nekutafana ganyarubwe rulala wona kukujako uo obusiramu buli uniformu mwusi yona omudu jate kukwa mbala oyagala yamba lobati yagala jilaji nekayo ya kutonga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukula mula tutakele kana ajja kukula mula achua kuyashu wa mbala hijab Allah wakili ya tuagira fal hijabu ifa hijabu lugweyo urusensa urusechitibwa mumchari fal jilbab ifa jilbabu lugweyo urwensa chafura wa Allah wa yaliyayu kena kumusajja wa mchana tanna fumbirwa ya gamba tu wali yasta'afifi alladhina la ya kwa chas gamba wa ifa tu wali yasta'afifi alladhina la yajiduna nikah besa mwesa ababata nafuna basajja baba wasa obaba sajja abata nafuna bachare bajiraki babere mwesa barime kwa isangai bagara wachi Allah atuga matu amale ijab atuga mkubawe rugoyo uwese ensa omuchara chofura bayagamu omuchara weni yaka ensa mbwe chinana lagad wa ini yasta afifna wa ini yasta afifna khairu lahon singo mkazo mkadoe yasta amuesa ensa Allah jiyagamu mkazo mkadoe kwe samu kwe kwa mbala jilibabu ye eche chirunji jari wabaji kani mchalo wa mkade mchalo wa miyake chinana mchate kwa kwa mbala rugwe werumu wesachi echitibu wa nensa werumu wesa echitibu wa nensa habange mwe uunye juzi ninariku mikutu jamwejo kwa mwela wa manjiza siriko mweba za Allah mumu ntekayo neze ujinaka ni mweba za Allah wango sanga abantu baliyo kubende lako bakwani laka wakazi baba antumoge la kerika sana kweje mikutu omini haberanga achati inga nomu kazi siwe wogere ganya nombuza wachinja weche ya kule gira yani wero sangu kwa chati inga nade chati inga na ina kwenda murabide wa mjewa ila mchati inze banga chi kuliko kafaa kunaye omufabana bafabobu wala abatabo kubononekedde nete kidana kuliko ebirungi nebiki nebibi Allah tase tuberenga tunonyako birungi tuleme kunonyako bibi naye bangi n'abavuka nosanga omwana ali kubisimu bya mwebyo esawa satu nambuje badde okola kochi alioko ne ayeza kukula nezimulimi okuteeka mumutu alioko anyenya asereza 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 ebili kongu kasobi mulema alioko tasubula kutula asumeko ayako tasubula kutula ijuka ni aya Qur'an kulika muda somuji kulika ababula aya bahiti divu wea beroko echitaba chiruji wea bojake chomu kasoba wea wajiza Allah wea nagenzo kuli yako na kulika omusajja omukufa pastor ngarimu kanisa tuwabuli ngali kubalokole banne abaganti abantu okutuku na mirabwe mutyo nemuleke ebisambi ya mwebweru nemuleka amabere ga mwebweru nemukunaba muloza nti abakazi abasilambe basemba yokubaba byennyo ngabo tebakunama nulaba omukufaru bwakusinze okutegeera ate gwalina amagezi alina ekitabo kyogaanye okukola ki baga bafumbirwa muloza beba byennyo abasembayo mwerekerawe tuku nabira nayogera ebigambo bye ndowooza oba ebijjabi yalaba ku jilibaku kyebikanabeere gw'omukazi togalabako ebikombiri gw'omukyala musanga wa kitiibwa bo be babinnya enviiri zaabwe ogamba be banaku abatakola nviiri zaabwe ng'ayogera Peter ate ali mu kanisa mwayogerera kitegeregana naye ate ffe Allah be yawa ekitabo Qur'ani kyali tweyagazza ate ffe tukola kyennyini faljilbaabu iffa jilbaabu eno lugoye oluweesa omuntu ki ekitiibwa Allah kyava lutulaalikako ensonga yokusatu jilbaabu tahara jilbaabu lugoye lwa kutukuza lwaki twambala jilbaabu jilbaabu lugoye lututukuza lututukuza kuki lututukuza okuwona abangi badde batulumbagana kitegeregana omukyala okwendera mu jilbaabu aba asusse waakoma aba asusse kyova olabanga Allah subhanahu wata'ala yagamba nti waidha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai lhijab nemba nina kye mubabuuza mabuuze nga bali nabega wejjiji berise dhalika adna ekyo nno kyekisinga obulungi ekitukuza emitima gyammwe nekitukuza n'emitima gy'abalulunkanyi faljilbaabu tahara oyambwa bingi abangi badde olaba n'abayaye mu kibuga temusobola kutambula mukazi ayambadde ekiteeteeyi ne bekiba kya bbeeyi okukomawa n'omukazi ayambadde jilbaabu era bwebasaaga muleke hayabye kyayitewo songa owekiteeteeyi gwolaba nti wabbeeyi bamulumbagana kitange kyabaga twambale ensonga eyokuna oba eyokusatu eyokuna lwaki twambala jilbaabu faljilbaabu sitira jilbaabu kuba kubikka obikka omubiri gwo obikka mafaati ebintu ebikema abantu obikka ebintu ebisikiriza abantu bw'oyambala olugoye nga ddala olwambadde nga luli ku mateeka byonna obibikka osanga oli mukazi muggumi faljilbaabu sitira Allah agamba nti inna Allah hayiyun mbaka Muhammad saa salama yagamba nti ayuma muraati omukyala yenna naza'at ajjako siyaabaha engoye ze tegeregana Allah subhanahu wata'ala gyamalaika ne bazzaawo ejjigi lye kati ate kuzeeyambulira mu kkubo bweba oli munda mu nyumba mugenda mu mikwano gyammwe nemweyambulira eyo nebasanga abakazi bali awo buli omu ali ku lulwe nemuyeyambalidde nga bwayagala naye ng'ennyumba gyeyambuliramu si ya mwannyina si ya kitaawe si makaage egyo yeyambulira tegeregana nomusanga yeyambudde ngoye zaziggyeko jilbaabu ebikka mafaati ebifo ebikema omuntu okusobola okukulumbagana ekyokutaana jilbaabu takwa olugoye lwa jilbaabu Allah gulagira lutekeddwa okwambala jilbaabu kabonero ka kutya Allah lugoye lwa kutya Allah telwambalwa yambalwa ffa ya bani adamu makooti bijaketi n'ebirala nakati walibaasu takwa mbasiriza mu nsi ekyambalo ky'okutya Allah ekiryola bye bwazimenye wagad dhalika ekyambalo nekyo ekyokutya Allah khair kyekyambalo ekisinga okuba kirungi faithan omukyala okwambala jilbaabu kabonero akamulaga nti oba oli awo atidde yamutonda lugweyo olwawula omuntu atya Allah kwoyo atagira ki atamutya nolwekyo tulwambala kubeera nga tutuukiriza ekyo Allah kyalaga nti kuba kutya Allah ekyomukaaga omuntu lwakitwambala hijaabu okwambala hijaabu imaani kabonera akalaga obukkiriza bwaki bw'omuntu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa kullil mu'minati gamba omukyalo omukkiriza ya ayuhan nabi kull azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin kabonera akalaga obukkiriza bwoba olwambadde ng'ennyambala gy'obwambadde kyovaolaba ekitusuula ebbali kwe kulwambala ng'olukyusizzakyusizza muluteekako obuntuntu obutagendako ekirujja mu lugoye olwa jilbaabu nekirufuula olugoye olulala faljilbaabu imaani bwoba tolwambadde obukkiriza tolina laisa limaanu bitamanni obukkiriza si kwewaana nze wallahi nina imaani nina imaani aa kulaba okoze eki kyokoze kyo ekiraga obukkiriza abwo oba nedda ekyomunaana aljilbaabu jilbaabu omukyala bwajamba alhaya kiraga muntu kuba nansonyi kiraga muntu kuba naki nansonyi man la hayata lahu la khayra fi muntu atalina nsonyi tabaamu karungi gweokutambula nga amabeere go gali bweru okutambula nga mafaatinizo ebiyungo byo byonna byeyoleka buli omu abiraba empale zo weziyita la khayra fi oba talina nsonyi man la hayata lahu la khayra fi muntu atalina nsonyi talinaamu karungi nabbi yagamba nti inna min kalami nubuwa al uwal mubimu ku bigambo byabannabbi abaasooka byenasanga buli nabbi gwe nasanga yayogeranga ekigambo kyempisi kyensonyi idha lam tastahi bw'olabanga tosobola kuba nansonyi fasnac ma shita weeyisenga bw'olaba weeyisenga bw'olabye omusiraamu yenna nabbi yagamba nti la imaana liman la hayata lahu toba nabukkiriza newoba obwetenda ngaensonyi togiraakyo tozirina ate wala diina toba na diini liman la ahada lahu eri omuntu atakolwa naye ndagaawo lwekyo faliman faljilbaab haya omuntu okwambala jilbaab buba muntu kuba nansonyi kitegeregana omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba ti maaso eyo gyetulaga tujja kusangayo abantu nga yarkabuuna almayasir bavuga emmotoka ziyali ategeeza okusooka yali ayogera ku ngamiya mufalaasi ezebbeeyi olwalaba nti bakyavuga nfalaasi balina amamotoka gaabwe era si zambi omuntu okuba naki nemmotoka ye si zambi yagamba nti yarkabuuna almayasir nga beebagala emmotoka ezebbeeyi wayanzilunaho emmotoka ezo nga zibaleeta ne zibassa ala abwaabi almasaajid ku miryango gy'emizikiti ava mu mmotoka nenkuba temukubako n'ayingira agira ki tolaba nti alina akabonero akamulaga ti musiraamu mulungi n'okusaala agira ki asaala naga naye nga nisaaoho nga bakyala baabwe kasiyaton ariyaton bayita bwere bambala engoye entangaavu nabbi nagambye mubanga mubalabye alinuhonna lwolaba omukyala ayambadde olugoye olutangaavu nabbi yagaa ti alinuhonna mukolimire nabbi nagambye muba mumugambye bakolimira abantu allah yabakolimira dda kwekyo hijaabu oba jilbaabu okujambala ghiira jilbaabu okujambala kiraga muntu kuba nabbuba oba nabujja ku busiraamu bwe tamalaga bujajambe kyebumugambe kyagiraki oba gweosiimye oba tosiimye ye kyayina okukola ebintu ebyo bubanga oyambala hijaabu biteeke ku musingi kyemba mbigiraki njambala bwatyo allah bwatulaga atayambadde hijaabu oba atayambadde jilbaabu kikyafuna atabarruju maasiya omuntu okuyita obwereere oba okwolesa obyekwewundakwe aba mujeemu waman yaasi llaha wa rasulahu muntu bwajeemera allah n'omubaka we faqad dalla dalaalan mubiina. abuze urubura olwewala sigabagana tiyambala logana oba okoze zambi mu mazambi amanene Allah subhanahu wa ta'ala gatayagala atabarruju muhlika kukyala kuita obwerere nayambala olugwera mwoba omwambala kuba kuzikirira aba azikiridde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuladanyisa omuliro wala tabarrajuna tabarruj aljahiliyati lula temujake muwewesanga ebyokuwunda kwammwe ngaabaatusooka ebakola ki webaali bafaanana nekyoba ozikiridde laga tabarruj kireetera omuntu okufuna ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okugobwa kw'omuddu oyo mujja nayani mpaka Muhammadi saa sallama yagamba hadithi bbiri hadithi eyo ya aba hurayira yagamba rasulu saa sallam nti abghadu nnas abantu abasinga okusunguwalirwa ennyo Allah bali abantu bameka bamiteeka esatu naye nja kuleetako omu nabbi yagamba nti mulhidu ye muntu yenna anoonya ebintu ebya jahiliya n'abireeta mu busiraamu mulhidu bisunnati aljahiliya fi lislam muntu aleeta enkola eya jahiliya ng'agireeta muki omukyalo okwambala obukaya yali nkola ya jahiliya wala tabarrajuna tabarruj aljahiliyati lula temukolanga abo abasooka ebakola ebyagani teri muntu allah gwasinga kusunguwalirangaoyo ekyokubiri ombaka agani sayakuna fi akhiri ummati wajja kubeerawo ku nkomero y'omulembe gwange nisaa wajja kubeerawo abakyala kasiyatu ariyatu mailatu mumilatu ru'usihinna ka'asnimati lbukti alijab yakati wajja kuba abakyala nga bayita bwereere ye allah kyeyita okuyita obwereere yagamba nti okwambala olugoye olutangaavu nga bwolwambala engoye z'olina munda zirabika oyisa amaaso mu kagoye ke kano kayambadde n'olaba n'engoye olugoye lwasoosewa munda oba n'olaba omubiri gwe abakasiya aba ali bwereere ye allah amutwala nti aliki laga nti omulala kwekwambala olugoye nga lwaluwewere lugwa ku mubiri gw'omuntu lugwa ku mubiri kubanga olugoye lulobeera lwaluwewere ekigendererwa ky'okwebikka oba tegiraki kubanga allah abikka mafaatilu nnisa ebintu ebigirako omukyala abantu omumuteekako ebirowoozo ennyo kati ate olw'oluwewere mubulina olwala emwambala mulina obugoye buno bulinga tishati waliwo obulala buliawo bulinga buvesiti obuti buswete sweta oli akambala n'akatungamu n'akakaaya nekatuuka mu mavibiro n'akulaga nti agijeti n'akunama nga n'empale weziyita ogiraki yayambadde akumba najja mu ssala n'asaala neyeerabira nti ewa allah allah ebyabiraba nekyo tabarruj okuyita obwereere min sifaati ahali nnaari kitendo ky'abantu bamumuliro kuyita obwereere kitendo ky'abantu bamumuliro allah subhanahu wa ta'ala beyakissaako yennyambala yaabweeyo so nga era tebagenda kwambala bugoye bwa luwewero oluwabula obugoye obw'obunyoomoofu tabarruj ekirala lwaki tetwambala tetuyita bwereere okuba tabarruj kizikiza kya lunaku lwaki lwa nkomerero kizikiza kya lunaku omukyalo lwayambala olugoye nga toyambadde jilibab oba munanfuusi fatabarruj nifaq fatabarruj nifaq oba obuzaabuza allah olina birala ate okoze birala fatabarruj nifaq allah subhanahu wa ta'ala tayagala oyambale bwotyo bweyambala bwotyo bwokoze bubi nolwekyo bingi ebigenderako tabarruj okuyita obwereere kiba kyambalo bankola oba sunnatu iblisi nkola ya shaitaani eyitibwa iblisi ekwambaza engoye Ngaala gati ya bani Adam abanga abantu la yaftinannakum ash-shaytan. Shaytan tibakema anga kama akhraja abawaykum min al-janna. Ngaba yakola kitamu mwele mugobe samujana yanzu anhuma libasahuma. Nebamba la mwengu iza Allah. Nebamba gizabu, izayo. Taba sunnatul iblis. Nukola ya iblis. Eteba nungi. Nocho. Nidala nungi. Kutendelezi, mtuwa tuambala. Tetuambala buambazi. Fatetini misa bunyu misa. Tetini misa bunyu misa. Jilbab enako surutu zayo zemba sembi ayo. Wabude bugenzi. Ina surutu zayo munana. Mbunyo yambalo lugwe. Mchala wetu nuri le dutu usa kumunano obo. Mwate utu usa jamu. Mwate utu usa jamu. Ojakula ka Allah uti ya Allah zendi mwavu sinina. Mbatutu nuri ya kabone recha karagan kejiraji. Tolina. Ako mchala hapsabu ya sanga. Mkazi mkade. Miaka jigeze. Ne Allah waleta ayat wala yubidina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Mchala yadile ngwezezi yalina urgwero yalina walite lumumalaku ambala ija jilbab. Na gata gata ngweze. Hasa msanga zigaste namga wato yamba debocho. Namga goto ulida Allah ya gambie wala yubidina zinatahunna. Na gata abwe tinewote yambala. Na mugama ndi goto laba Allah chi asembe zayo. Ntuwa ini yastaatifna khairu lahum. Kinange wenesa mwesa nenyambala jilibaba. Chechirungi jendi. Na mbuzi yari yafi simile chirungi kusinga Allah. Kakati mamula ba Allah tulonde la chili. Na jilibaba otefo kuhimi ya kukukulizo munana. Ala singa mboma yinomu jema bujemi. Umarebisa mabaza ambalo kusoka. Uraleba sanga noto kili zake mchalo ya yambala kukujilibabu na yeko ya nukutaka. Nga asaza akatetei. Waole basteka mafaba gonza. Sala Allah antaso mutabe na mwebi yonze kubu unula Allah.
Amin.
Kubu unula Allah na mbaka. Kwa kene wako atula wajuzi kwa hade kuse kukuru. Agambe mbuza bino ngeenda kuyanu kula. Kusinzi ila kunsi. Mbuza teta yu aya mkur'ani emu. Na Allah kati Kur'ani yu jisi zanga ya mwarabu. Songa ya jiseri ya bantuchi. Bonna. Watamati kalimatu rabbika sidikan wa adla. La mubadila ni kalimati. Gabi ya Allah ya jula. Bigwa anila buli murembe. Bigwa anila buli chisera. Katiko kuro uzati ya. Elieto biku atakufa. Bari wa uwarero. Mbukuza tibiku atakwani. Nga Allah ya gamba Adamu alayhi salamu chitaku ya mugamba. Uti aya ni sura al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala yagan fa imma ya'tiyannakum minni huda yagan fa imma ya'tiyannakum bi dhamir al-jabr njakubale tera munna yagamba babili kubanga Allah bayagola mujanaba ali bameka Adam ni Hawa yagagwa Adam na abana bo njakuleta oburunga mungabo bajendi faman tabi'a hudai fala khawfun alayhim wala hum yahzan ana gabele oburunga mbonna buwa tajakufuna kutia. Qur'an yijange tumuna teinabe ronda umulimu kwa feki nebe tumera musinga tulimu aba ntubabili obo mungu uwe Allah wa walana dati inna Ibrahima kana umma tankanita lillah. Ibrahima ya lichi nebe mita umma nelecho Qur'an teinabe yahuda jilbab yonage puambala akakwa kulizaka soka mwoteka jilbab yoku mbirigo. Ocheko kaka sanchebu nyo mbili gogo nda. Keina utungu mwelesewo chatebu nabwa soksi. Obobugele nja kubute kama soksi. Haa. Keina mwelesewo mbili gogo nda. Soksi si chambale chamu kazi. Soksi ajambara kukweka vya kweunda vya atade kubigere vye. Sosi kubika kitundu cha mubiri gwe la wanuwa mchalo msanzi ebigere byabi unze unze abitaddeko ina abitaddeko bya abitaddeko bore kafiki tafuna anyeze okutambula nebirabika kachavaya mbala soksi nete jifuka soksiru gwee mbikachu uruwa hadithi ya mbake nuje ya Umu Salma nga nabi agane ti ayu mamra'i ya gama mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asfala minal ka'abayni minal izari fafinari ugewe nursuko mkongo vule nyidu waru hachi mchana chafambu zati ya Rasulallah mbabu wote bugambi tukoletu ya fabachara butuwa ambale ngoye ilisinzi ilabi ya vigere ya fabijirachi bila vika waurugwe uwebu saji ugambi ruko mawaguru uwebu kongo vule katika naru ambale ruko mawaguru uwebu kongo vule ilikere ya angevijia kolachi na mgangu fali ya rikhina shibra omuchara kuruomu saji ayongere kwa urutachi urutarumu kuruomu saji ya urukoma omuchara ayongere kwa urugwe ya uruweza urutarumu kukawansi omusalima na mgati ya usai kwa nchilabe chitufu ne even mwenachikola ni nyongela kwa urutarumu urugwe ya tani kashfu akodama hunna rabe naba ntambula ilijere ya fiyewe leka na binamu gali fali ya rikhina viraa ayongere kwa urugwe ya urumukono mulamba na gali falaya zidna alayi kwa urutasusawu katisokso zitekawu musokso mwambale mungu tekawu mungitabwerele mwambale ngwe ya ziba kwa limiza mwambale ngwe zechi sajja kataba sajja ni mwambale zechi chara na basajja bakwe abachara bakwe baziri wa guru ata basajja bajirachi chofola ba Umar ibn Khattab ya sango msiramu nge ugwele lusiso mkongovule na mgama ati ahaidu anti wali muhaidu kukwa tiyamina mumino msajja wala haidu kukwa tiyaki kulabiyo kweyesa umchara ya ajirachi ya kweyesa msajja ta kweyesa tutagirikana kwa lute kukwa rubu na mbili gogo na okujja ko lulekawo bitundu ebyo Allah bi yayawulako Allah bi yayawula bijja bitundu bimeka ekibatu kyo kino ne fesiyo bibiri byokka ebitali ebyo bwebireka ebweru okoze zambi bwebireka ebweru okoze zambi nekyo buli otyeko olugoye lwejilibaabu yo ku mbiri gwe gitunuulire embisenze na jilbabu mchala yambala boarding tiba mgani ebanga lyamalanga bwa amazo kwambala boarding ye alese chikaye chinene lichiva kumutwegwe nechimbika mpaka wansi wentu mbweze tambula teri yakuvuna teri yakuvuna akakukuliza kukubili lute kukubango ugweyo lule njini sicha kweunga jilbabu jogene kuleka kungu nga siri wa college
sicha kweunda
sicha kweunda nga uo omchara muambala bujini babu za mwe abamu abambala zine nene muzisako muri muri abalabale tobu kaya natu nga wano kanukako manu kanukako manu kanukako manu mwe jini babu jaya amba de edyo nabi yako la bilu uweru wabu siramu siri ugweyeruwe mbiteka kwa muntu mtu jini babu ebankaru jilbabu eba ankaru muzase mabega wazo nukunama jilbabu eba ankaru kete kwa koka bwone roko na akala goji unga abamu muzikungi se mabega muzike kako obuvunya obuvunya nebukabu ebu tinoteka ye chisipi obachiba bateka ye chiringa chipesa nena kwa kubanga alaba ino jilbwa guru nene ate wansaji unze olibweru wayo olibweru wayo okunama bwetukusanga osaana kukolimirwa kubanga Allah atukkiriza tukukolimire olwokubanga oli mukolimire eri abeeyita nti bambadde jilibaabu bye bakola bambala birala ate bakola birala jilibaabu eteeka okubanga olugweyi lwetongodde munda wawe lusoke mwa akamisi teka kaka kaya kumutwe teka ko jilba tesibirwa kumutwe mukaru akokusaka teteka kutekwa ako kakalifuwa konna tetekeddwa kutekwa ako kakalifuwa konna kabereka abizigo kasoba nabyo nga bijja kusigala ku lugweye lwo fa haram. Nabbi yagamati ayyuma mra'atin omukyala yenna ista'atarat eyeteekako kalifuwa famarrat ala qawmin nayita ku bantu liyajidu rihaha ne bafuna akawoowo akamuvaako fahiya zaniyatun avunaana ezzambi ly'obwenzi teyamwenzeeko obula kalifuwa yekka gwataddeko oba ebizigo biyeesiize fahiya zaniyatun kwekikakasayo hadisi ya aba hurayira radiallahu anhu asanga omukyala obudde bwa salatu lisha omukyala n'amuyitako empewo nefuwa akawowo nga kadde emabega buhureira n'amuyimiro gati ya amata llah wange omuzaana wa allah almasjidi turidini ogenda ku muzikiti namuga ti wallahi ngenda ku muzikiti sitamugambe nti layira wabula olwamubuuza ti olagawa wallahi ngenda ku muzikiti sina walla wonna wendagaira sina kyengenda kukola tabimbuuzizza naye awulidde asonyiwadde namugaa ti nkubuulireko ku mukwano gwange byeyaŋŋamba namugaa ti bala kisala kyava ayimirira abu hurayira namugamba nti omubaka yaŋŋamba ti inna allaha mazima allah la yakbilu salata mura'atin takkiriza sala ya mukazi yenna istaatarat yeetaddeko kalifuuwa okutuusa nga azzeeyo n'anaaba olunaaba lw'omuntu ayina janaaba namugaa ddayo ekaawo onaabe togenda ku muziki togenda kusaala oba tolina wuzi ddayo ekoonaabe n'oluvannyuma okomewo osaale neki tetuteekako kalifuuwa yenna bweoteekako kalifuuwa jiribaabu efudde tekyali jiribaabu okoze ezzambi mu mazambi amanene ekyokuna olugoye lwa jiribaabu luteekadda nga okubanga olugoye fadufaada lugoye lugazi gairu dayika sirufunda olukunyiga structure yonna neerabika nteekwa kuba olugoye lugazi. Mukyala w'omubaka sallallahu alaihi wasallam bamuyita Hafsa yali mukyala munene ate nga mukyala muwanvu nga wayimirira oba waabaali abantu abasinga obungi banguwa omumutegeerera ku structure ejagira ki yafuluma awaka n'agende bwere ng'ayambadde jilibaabu ye nendekaabw agitadde ku maaso kitaawe Umar amusanga namuga ddayo mu nju namugaa lwaki nzirayo namugaa lwaki okulemira abantu bootyo ngoyo zonna esiga zimugudde kuki zimulaga structure bwefaanana naddayo aisha asaga nadda mu nyumba nga n'omubaka mu nyumba mwali n'omaru yanzizaayo lwakuba nyambadde olugoye lwolesezza structure n'amuzza mu nyumba nabbi n'atamuga ti amuleke agende tegeregana ekyo biteekwa okubanga lugoye olugazi olutakulaga structure yo nolwaleero abantu jiribaabu bazambala basikamu bazinyizamu wakati bateka bazikolako obugondera buyitirivu ekyokutaano jiribaabu y'omukyala eteekwa okuba nga yasifu la yasifu nga nkwafu tetangaala yasifu nga bwalwambala tosobola kuyisa omuntu bw'aba atambula amaaso go tegayitamu kulengera ngoye ziriwa mundaawo nga telule si lwa lubowere si lutangaavu olwo allah lwamulagira ayambale Umar bin Khattab radiallahu anhu ayina omusiraamu yamuleetera engoye aziwa abakyala bazambale aziwa abasajja bazambale bwe yazireeta n'azigabira basahaba Umaru chavakera kumachaka tengweyo ze naba wade tebanomu kumwaruwa bacharabe saba chavamu angu za mga tamira mumina zoro wange naru wade mchara wange na mga gendo rumujeko na mga ruwacha amira mumini na mga fa inna hu yasifu lugoye rutono orumugwa kumbina luga sakebwe jirachi saba gani nezireka nempita mchara wangenga aruamba de na mga adayo na mkinuri langa temutanga na mkoma wewa umar na mga tiamira mumini orugwa mchido wampa de mpisa mchara wangenga temutanga ala lagat illamu yashfu buruwa temutanga ala lujja mugwa kumubili chuchapa ucha Musa naba walabu msajja Shuaibu gubaita Shuaibu atali Shuaibu nabbi Musa beyanywe seleze nsoro neba aliba tuwala Musa eri kitabu umwala tuwala Musa eri kitawe mwena kumaniza bata ambula kukatono umchala Musa na amugamba kiyimirida umwala na ayimirida nandaze kakule mbele gonda genti weta wanochama 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 mtuse mnatuka ni Musa bambu zemagati mpeo ya jene kuburuweru umchala nilugwa kumbiri gwe nalaba sifakia umchala wejirachi chafamu gani nikankuweku gwenvaa kei mabega ye Musa akule mbele ule umchala we yari yao wa komenti ku Musa ya gamati ya abatista ajiruhu inna khaira manista ajarta msaji yotu muomu ni muatukolele wa msajja mulungi kawiyun soka msajja wa amani ate aminu mwesigwa mwebuja mwesigwa ya buja wanga tamura wanga tabakole langa ko echeja ko mwesigwa avu mwesu mkwe wajilibati ya kukubanga te siru tanga avu ate siru aruwewele echeo mkago meche msa jilibabu mchale inajia yama teteke dokfana gana rubwewa msajja teruteke dokfa na gana lugweye wa musajja okuruwa mbalanga luli wa guru wa mkongo vile bachara wa singo mungi mkumi osango ayuna lugweye uluka mkongo vile buwe bonda basuri la techini kisa mkongo vile soks songa soksa mchala sicha ambalo che sicha ambalo che chengele kana soksi sicha ambalo che umchara musanga yamba datade mu mundaka ka blouse bawani kende kono kisigala bweru blouse jolaba yesigilbab kikokwa mu egendereza nyo je kokwa telfana gana rugwe eh kacho rugwe ye ekanje no second ja yamba do mchala tajitunga mu gilbab ngoye za defa ngoye za be nyo mchala tatunga mjilibaba kubanga lwaluwewele ngoye lwachisajja atenga Allah ya gano mchala yenna okwefa ananyiriza omusajja elewa na wembongero baka atiriza mchilenda dempita hao kumuyangao ndariye bugato msonsekebu wamu bumulina bumulisi nyo mchala tayambala ngato ya skora yonna mchala tayambala ngato ya skora yonna okunyanga agene mutahireti Aisha ya gamba jiekoma tefuru mabweru tegenda mukatale unabukate wa mwambala unuja bababa mwawale tena mulika gato ilako mbwe ulikafana laka wabukoba 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 obo mkate kumuchara bugenda mu toileti tebutambula tebutambulirwa mula niyo bachara banje balina nenga Allah tabukiriza mchara kubwambala ngate ya kisajja musajja ya yambale ngate ya skola yekka Allah guyawa nalagati omusajja bulisawa abamu lugendo musajja bulisawa abamu safari nyo mchala tamukiriza kwambala ngate sonsekebwamu nebebera gakisinziro chokka abakoze zambi mchala tayambala kanzu ya ba mchala tayambala jaketi tayambala lugweye lwonna lufanagana lugweye lwa kisajja bwokikola oli mukolimire zambi mazambi amanene ebyo mbyogera nga ge mazima sogera kusimikiriza mwe kale boyambala ko bocho bokoze bulungi a oboyagala kolo batyagala jireki lekayo oboyagala kolo batyagale kayo obwe bujulizi ogoro omukyala jiribabu joyambala tetekeddwa kufaanagana ngoye z'abakufaaru erimu obubonerobonero obwekikufaaru erimu obusaalabasaalaba erimu agamuli muli agaleetera abantu amaaso gaabwe okukolaki okwekangana erimu obuntuntula tetujambala eyo si yafu ebyo byambalo by'abakufaaru tubibalekere jilibaabu omukyala gyayambala teruteekeddwa kuba lugoye lwa bbeeyi kubanga buli omuntu lwayambala olugoye olw'ebbeeyi abantu bonna ebirowoozo byabibeera ku luwa ekigoye ekyo kirabirawo naye kya ssente nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallama ti man labisa omukyala yenna ayambala sauban shaharatan olugoye olwatiikirivu nga buli yenna buli muntu alaba aluteekako ebirowoozo albasahu llahu ne allah jja muwambaza sauban olugoye muzilla olw'obunyoomoofu yauma alqiyama bwe yamala okwogera ebigambo ebyo nasoma aya eri mu suratu ibrahim sarabiruhum min katrani wa tagsha wujuhahum nnar ekyombalo kyabwe bigwebyo bijja kuba nga bya kolansi bateeka ku mibiri gyabwe ng'ate yenna ateekeddwa mu muliro wekyo tubeere beegendereza nnyo eyo jilibaabu sikutuusa butuusa eriko obukwakkulizo bwayo bw'oba obutuukiriza fabiha wa ni'ma bw'oba tebutuukiriza ozikiridde bw'onoofa bw'otyo tujja zikujjamu ezo tukwambaza essanda ssatu z'oba oyolekera naze wa allah ng'ate zino zirese zikuvunaanwako omukyala gwe mba nsembyayo gwe bayita fatima binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatima muwala wa muhammadi muwala we yagamba mukwano gwe nambadi iza ana mamittu bwe mba nfudde gwonnaazanga n'abaako n'omukyalo omulala gwe yagamba n'omukyalo omulala nagandi weewalanga nnyo abakyala b'omu ethiopia obutasemberera maiti yaye kubanga bayina engoye zebambala ezitakwatagana na allah z'agamba abasembezaayo lwakwambala ki bubi namba nti ate abanteeka nga muntaanaa yange abanga abanga bazee wange ali n'omwana wange hasan n'omwana wange husein oba ne usaaba n'alamanga abantu abasembera bonna ku maiti ye bonna bantu be omukyala kyava mubuuza ya binta rasulillah owange muwala wa muhammad lwaki oyogedde bwotyo naga nti ntya nnyo okulabwako figa yange omusajja yenna ow'ebbali atali bazooba muntu wange kati bwebalanga maiti ekyokulabwako ate gwe omulamu tikyabulugana bakkiriza omusomo ogwo si mwangu abalala abasinga obungi bagutya naye nze sigutya oba oyagala kkiriza oba oyagala njagala oba tyagala giraki lekayo kubanga agenda okutunuya nga namba gyasomesa yenna bwekyo aga kale naawe tebamalamu nnyo maanyi mbamalamu amaanyi timuyise bwereere oba oyambala yambala oba teyambala lekayo allah bwatu bwatugamba munsonyiwe bbaka lubiriza naye nali wakusomesa omusomo guno lwakubana banyingizaamu lesoni endala ndeete obugoye bwonna bwe mukozesa obubalaga nti buli bweru nekkala zaamu nzireete naye allah nangeerera ne bampa dalasi ey'okubiri nendwawo okubujjayo kubanga nayinyenda kweta kubiri kagoye akagoye kamukamu obwo ŋŋende wali munakaniza mubaleetere mubulabe obuliko obumayuma obuliko kyene bannange era zino z'emisiri zino z'ettaka ezi ezo nna biteeteeri ezo jaidi ate buno obuliko obunasanasa obwo babuyita kamisi baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira subhanaka llahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant onangani okwanukule kibuzo kyonna nangamba ali kyanukula bwaliba
angatabina bibiri byanukula sinagana seka ogambi omukyala tayekuba kawoo ate omuwala omuto w'emyaka 13-15
kasa omuwala yenna ayingira mu myaka egiyingira mu hebu aba takyakkirizibwa kweteekako kawoo ndekakawoo kateeka ku mwana wo nga kiwala kyange kiri kwaba n'okateeka ku kiwala kyange ekyo ogenda musitulya ku ngoyezo kajja kusigala kuki ku ngoyezo era bagambe nti wookubya akawoo okole ezambi kitegeregana ekyo tukeewale sikaku nabbi yagamba nti akawoowo k'omukyala bala balaba kunyirira akawoowo k'omusajja kavaako ki olusu naye ak'omukyala kunyirira kyekyokka ne kasa kavaako newala sabbuuni nga gw'okozesezza ogudde oba bizigo by'olina ogudde waliwe bayita bahuur bahuur abimanyi bahuur bintu yabijja bwoo babujja mu bawarabu omu babuyiwa nnyo ku muliro aiwa bulinga bubaanibaani babutebwa babuyiwa ku muliro abakyala mubuteeka mu nyumba nobuteeka awali engoye ze ne buyingiramu ogudde tutegeregana baraka llahu fikunna wa jazakunna llahu khair
onabuuza sebo seeka ate bwe baba nga bazingulira ewaka bwe baba anedda seeka ate bwe baba nga tebangulira giri baabwe waka mpuna omusango nakino kigatteko omwami wange yandeetera bw'aba yandeetera zino giri baabwe ez'ebbeeyi ate nga ejjana yange eri wansi wa bigere by'essebo era mugyemere ejjana enneme
bw'aba omwami teyazigulira okoze bulungi kuba kati oyambala kanda kawaliko n'otambula mu kkubo oyambala ki sente ezo z'ogulamu ezo z'oyambala gwe baba ogula olugoye lwotekedde okukola ki omusango ogulekera omusajja wo mu maaso gaani ga allah togenda kuwa allah nsonga ng'olina z'oyambala olwala olugoye lwa 2-3 gwe weegulire osigale obanje omusajja ku lunaku lwaki leka kunama entaano oyina yiyo bwogu n'omusajja ayina yiye ekyokubiri ono agambe nti singa omwami yangulire engoye ez'ebbeeyi kakati ate nikyo mujemera ajjana eri wansi w'ebigere by'omwami omwami tategeera naawe tonyina magezi asoke gambe bwetu olw'ensonga nti obusiraamu butugamba okuwasa omukyala akuyambako ku ddiini yo akuwonya omuliro kitegereza naawe balo tomwagalizaki lwaki omugamba bw'aba gwazireetedde gwe omulabudde omuga ti engoye zino si nnungi omwami tajja kukola ki tajja kuzireeta netuwasa omukyala kutuyambako ojja n'ekimu ekyokubya eky'eddiini yange nze onsanze ninamu obunafunafu gwe ondeetera ekimu ekyokumeka ekyokubiri kijjira ku mukyala eky'eddiini y'omusajja kati bagenza okusanga nga naawe oli kimbuyege balo kimbuyege naawe oli kimbuyege teryajja munne mu nvuba kakati olwo mugenda kumaliriza ku ki nga muyingidde omuliyo mwembi salaamu
aleikum
aseko naabuuza nti ate empale zetwambalira mu jiribaabu
ate empale zetwambalira mu jiribaabu legingi n'ebirala empale yonna omukyala gyayambalira munda wa jilibaabu nga terabwako bweru tegeregana terabwako nga bwajambala empale ekika kyayambadde tekiri mu ngoye za kisajja tavuna
naye bwatula ku booda nerabika
naye bwatula ku booda empale ye nerabikako zambirize
naam salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu onaabuuza salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu tuwuliziganye bannaye tumalirize maamu
nshaallah
onaabuuza seeka nsaba onjawulire wakati wa niqaabu ne sitira era njambadde ddi
niqab ne sitira. Sitira kiyinza okutwala olugoye lwonna okuva ku mutwe mpaka wa lubisa omubiri gwe obutala bwako. Sitira eyinza okuteekwa ku kala akabeera mu maaso era ye niqab. Ke kantu katwambala omukyala kateeka muki mu maaso ge mu feesi ye singa alina ebikemo byatidde. Tutegeregana? Ayinza okukambala ng'alaba alina empunda gy'awunzeemu feesi ye n'akassaako obutalaga bantu b'ebweru byakwewundabyo. Ayinza okukambala ng'akambadde olw'ebikemo ng'abantu bamumanyi nnyo balina bye bagenda bamwogerera bamusoomooza n'ateekako nikabu n'abayitako n'abayitako tabunaanwa. Wabula ezambia wa nikabu lyafuna kekassaako gw'amaaso n'ogankanulira buli ekikuyitako amaaso gagiraki oba okoze ezambi. Tutegeregana? Kokwambala nikabu neddabo ozitaddeko gw'amaaso buli akuyitako omukanulidde amaaso okoze ezambi. Wabula sitira bw'ogissaako n'amaaso gateekwa kubaawa wansi wa kulli lmuminat yagduduna min absarihim gamba omukyalo omukkiriza amaaso ge gabeera wansi kyekikolo ne bw'aba agitaddeko yemyuddemyudde mu maaso alina ebikemo byalaba ebitamusobozesa bantu kuyita mu kkuba abantu abayita obwerera abakola ki abakola ki laga kandika esitira yange mpone ate yale negifuula kukanulira bantu ki maaso buli amuyitako n'amulaba buli amuyitako gwalaba buli amuyitako gwalaba oba okoze ensobi. Wabaraka llahu fikum wajazaku
bino byonna biri ku kkala naye bye twatusembayo batugamba akibuzo kiriga nti kala ki ezajiribaabu ezenteekeddwa okwambala na kino n'abuuza nti batugamba bw'osalawo kwambala bulaaka eba bulaaka yokka bweba guliini eba guliini kituufu
omukyala kala gy'ayambala yandyambadde kala emu bwelwa lwe lugwere bajje waggulu mpaka wa wansi kubanga kyebayita jiriba lwe lugoye lw'oyambala oluva ku mutwe gwo ne lukka wansi mpaka ku bigere ebyo. Tutegeregana? Bw'oba oyambadde kikaaya kyo ne sikaati yo oba ne jaibu yo munda oteeka okusooka mu lugoye olula lusokoteko otunga olukka wansi lwogenda okwambalirako ki ekikaaya ne si kirungi kukola decoration n'oyambala jiribaabu waggulu ya bbulu ate wansi n'olaba olugoye olugenderako olunaayitamu olunaalabwa ng'ate lwe lwanjawulo lugenda kuleeta bulaaka ate wagulo tadde akeeru wansi abakulaabonaga ti omusaza akoze ka decoration yako buba oyambadde bulaaka yambala bulaaka oba oyambadde white yambala white wo nereka kuteeka wayero wansi olondeka kanaagenda naki. Tutegeregana? Obwo busiraamu bannange busiraamu tebuli mu nsonyi bwebwo oyagala kola oba tyagala giraki nze olwange envumaze mbagambye allahumma shahada ayi allah julira assalamu alaikum warahmatullah.
Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatu. Tumuyanziza mukadde waffe shekhe yahya ramallahi mwanje bannange otuufu omusomo gumukkirize ebyokusoma bikyali biki bingi naye mukkirize.